It's the Biggie Brandy. Me number seller, me the enterprise.
No.
Hey, your Tron.
Baluza.
Ooh la la. Oh la la.
I want a man, want a man, want a man.
Kweli ni asali taratibu nizidi nikaumwa kisukari alafu baby ukiwa mbali na mawazo tele na kuwaza silali hivyo tambua 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 tambua.
Ama gulu baja tunakanya kanyaga maliza waganga mtupati ini mpaka sanda tunaganda gandana na mesha sanda tupagwanda au. Toka apa pisha upu upu apa ustubane we paka we fisi ni mwangu msifati we penzilo inaondoka inaondoka piga kuwa wanaogopa wanaogopa
ayo tambua